my God, please bless me.
Merry Christmas, Happy New Year. 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 Be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars. Hey.
Unaoniroga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fumu. Mbona bado amjasema tazidi pata uchungu.
Whining a lalemaka,
as if you would lalemaka.
Whining a lalemaka,
as if you would lalemaka.
Whining a lalemaka,
as if
you
would
lalemaka. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year.
Be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year. I'm gonna make dollars. Hey.
Unaoniroga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fumu. Mbona bado amjasema tazidi pata uchungu.
My ex delete, wanna be delete, 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 wapambe delete, watch out we delete, watch out fake delete, delete, delete.
Fresh music from CityTrainTV.com.